Musaza Kyaddondo minister wa Kampala n'emirirana ajati Nabbengo Minsa Kabanda asabye abazadde okuteekateeka obulungi abaana baabwe abanaatera okuyingira obufumbo babeere bagumiikiriza kikendeeze ku muwendo gw'abannakyeyombekedde ogweyongedde obunene mu Uganda. Ajati Nabbengo Minsa Kabanda binabyogedde atongoza sako ey'abakyala bano abatabibwa ekibiina kisingo Mothers Landscape Cooperative ekyatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okukolera awamu okwekulaakulanya.
Okera mnani ya mfuzi nga kari mchala mpumbo chita chitenu nina ya maana nina ya mazukuru na yenga ate mpumbi ya miaka jona nga ate mkola nene cho usaba awesi tuvayo nga tatugumye mulungi na yetu kolechi alasema la tuvetuga mama na lafetivo mpumbi la tovayo amachala tuvayo gama mama angejo genze vizimu ilana angeliane machevola anga naduka yo gomugame naduka wa nsonga andala na yego jendo upombe kendo kuzala anga tuka ama nange ndi single mother nungu wana kwenza abdaja kubera single mother nungu wana kualizala mele single mother tuja kubanga abalogo.
Nyini ntebe wa abakyala mu Uganda Jati Farida Kibowa asabye abakyala bano balwanirira abaana baabwe balimu okubalekerera kyokka ono avumiridde eky'abasajja abamu abamalagazi ali mu bakyala ne babaleka awo nga tebabalabiridde.
Ekubeera single mother si musango temuyina gwe mwakola ki ate mwebale ku